Hayi. Sibonwenga. Aya uthi sizwe stadium sekonakala. Singenile amanzi endlini mfowa mkhulu into eza kwenziwa sebebhedini. Useka kabe uvuseka ke manje angaka sisabuyele mu. Akhale-ke konakele.
Hayi. Incarnation manje ngeke ngibingelele senzongithola ngaphakathi nginqi indoda ingalindele ibhekane nenkabi ngeke iphume ingalimele yithi izosave hip hop isave njani naye ifele inkabi ngaphakathi ayibingelela isaqoqotha umfana uyodlala nowabo usunwe inkaba usatotoza mkhulu insizwa aboshiwe kuleli zinja sisakhonkothi nina nijwayele ipiano la ku-hip hop asigokoti wozenkama ufuna ibeef yofika itafula lidekiwe uhlale wazi ma ngiyakuhlula yophuma ingozi sikuqemile uthi sibonela uphethe game usudangile family tree sihlahla sensangu yina ngathi usubhemile okay angiqale ngawe ngoba ngathi usuya speeda usesemncane mufasa kima uhlukile nosimba akhale makhala la kima akekho zokuthinta kule industry sengifamous ngunkulunkulu niyangidumisa uxolo mani obaba ngisoze ngathuka ifamily kuleli hlathi nguthazane ngisadlala namabhubesi ngiqinisa abafani sebenomqondo wamathekeni amalosikhathi skinny jean komrapha sekunokuvela ipheni mzulu man with the power ngisakhuluma ngonasty c iflog imithothalo mrapha kukhuphuka i-bp akekho ngangithi ngangitsheli ngostoki t imesidis isentanyeni kodwa amagaraji a-mt hip hop iphethwe inkabuso matekisi thini clock ngijuthwa i-facebook inotwit bathi ngidumile ko-tiktok ngikhuluma kakhulu ngathi nokugqoka i-gintop ukhona obhadalela ukushawa nikhala kamnani njengo-slick talk ubani ustoki t uye wenzani savuka seza umkhonto kimi usesandleni isidudla ngishiya siphethe inqeba ngidla amabhasi ungidlela umona ngulubi nginonela isidudla sinokufana nebhola within mind ukukukhahlela kunzima ukufica inkaba fana sekuya khuphukela sikhipha amahiti everyday anofika sonicobelele mayisizwa amakhomenti angabe nje niyaconcentrate-a ngoba igame ibuzwa kimi ngathi i-hip hop ngiyi-commentate nithuzula kasarephi ye kanti nikhuluma amanga ngaqala ukurepha nibancane nanisathi inyama inama indlala ibangulaka kanti ulaka libanga indlazi nemali eningi siyedubai 3.7 ukubona intaba khuluma lezi ndaba ngoba kekhe ngumsabaya ngibuza ukhona ogolozayo noma nje wongigolombayo ngeke nibhekane nami nonke nsingane ekhasayo bathi flying ngibona impiko ngathi nibaningi niphaphayo phendula i-rap i-rank ukhona ofuna ukuthini qasha u-Casper no-Quest entambama ngifuna i-checking usomateke sonemali vele nginemali eningi amambitious and hungry ngilamba ngidla ama-artist yanzima le ndaba inkaba ibula la majaha akekho ngangithinta ngeke umthinte umuntu umsapha wakhala umadala wathi la kushuna kudlalwa ulambile ufuna i-beef enkaba sinayo idili endlala ushunwe enkaba uncengi nginiqonda nqowa nginincengi mani ngazwanga ukuthi ngithini nanosondela nje anginihlebi luku istonment alingixeka indaba esikriskra ngingene 100k i-performance ngingangitsheni ngo-25k hip hop will die when you say so you will die when I say so kufa kwakho kuyatrend angathi iqala lakasenzo RIP King Pro Ricky Rick Macadio angidlali when is cash time ngakubheka uthole i-KO mina nginkalakathi ushunwe inkaba incakancaka basukela ingadlangadla isikhondlakhondla inyakanyaka wena KO uyikhalakhala ngakucela ifithwa ngishayashaya agcina uthatha ingane zesikole wawudume ngekhara kara when I stoke it till and I seek it overseas in all the slung sakhe singaphele ungasidalela isiphitipit omunye ngangicela ifit wathi ngiyabanda ngidiki indiki bheka manje ubanda mpo wagcina ihit ngetsikitsiki bafana ngigcwele ukuphapha ozongiphendula ngiphonsa impama ningangitsheni ngesiphukuphuku unotha anginaso isikhathi sohlanya akaphilile loyo ekhanda angasukela inkosi yohlanga ufuna ibeef ukunika inkomo engakadliwe ngathe yentombi yomhlanga manje ngisese-underground inkabi sakhothwa amadlozi kuzomrepha amagoldika ngisengabagubhela umgodi u-AKA no-KO ngagcina nithi nirani ijozi ngigijimabi ngoba siniboni kwaphela i-comrade marathon hip-hop ikude ukufa ma ngisekhona ikude ukuphupha mrepha ngibadlalisa phansi i-sweet dream bakude ukuvuka ngi-underground ngikude ukuya i-flow imanzi bakude ukufutha ngivala ngamabhazi ngeke kuluthwa niyena uzuma sengiqedile nge-old school manje ngingena ku-new school wena
uvalelani manje siyaliyona
hayi ngiyekele ngikhulume
Hayi nawo Stallion uyahlupha man. Hayi. Angilwi nensizwa. Ngizwe nje kuthiwa i-hip hop ifile obekuthiwa ngezwa no-Casper ekhuluma isilungu sakhe ethi bekhuluma whatever bekhuluma. Ngase ngithi cha nama ke ngirephe. Ngiyabe ukurepha nje bu. Casper uthe i-hip hop ki-hip hop. Abafowethu ositoki team yabahlonipha uCasper ngiyamhlonipha bonke nje abafowethu ngiyabahlonipha ayikho into embi abafowethu ngiyabahlonipha ngomsebenzi asewenzile kodwa mangithi siyakhala siyakhala khale hayi siyabonga kakhulu iyeza ingoma maduze Big Zulu featuring Nasty C no Pato Ranking. Yes, maduze maduze ziyakhala sekonakele shwele. Shonwe ngahambi.